Matthew, he's the baby.
A hot shot from LGS Studio.
Any music?
Una vile niko safi, and niko sawa, niko salama. Weniwe, wakupeana, wakupeana, wakupeana. Weniwe, wakupeana, wakupeana, wakupeana. Umeni pamie family, mama nugu wako sawa, wako salama. Umeni paka sauti na imba, unanana. Niwe nimebaki nawe, niwache wabongi, nizidi songa na wewe. Una vile niko safi, niko sawa, niko salama. Weniwe wakupeana, wakupeana, wakupeana. Weniwe wakupeana, wakupeana, wakupeana.
Menipea malezi makazi, ata sasa kamoyo nafasi. Uniumbie kamoyo kasafi, ili baba nizidi kusali. Kama kesho you never know, na kama jani I'll forever go. Hini life short sana, usiji show. Life piko fast sana, it never slow. Sipagawe mina juwa Mungu yuko. Sipagawe utafika huko. Sipagawe Mwenyezi ndio answer, anaponya magonjwa zote na pia kansa. Sipagawe mina juwa Mungu yuko. Sipagawe utafika huko. Sipagawe Mwenyezi atakupea, atakujalia nduwa njema utapokea.
Tegemeo ni wewe,
tegemeo ni wewe.